Original, we are the bodies from Joflex Music.
Yeah, yeah.
From
Afrify.com. Apple is always back again. With V Davy. The name's Rude Marlin. Lego. Yeah, number one cup waifanika tilipa billboard. 6 months kuma veke tili ya broad. Fiu ni mankala na yonga nilina weo. Ni flight mode pa mwamba nilimukandeke. Sizima ni vendeza zina izinkeche. Weze wanga kuchoka chena kuchiyambi. Tikasiliza match tifani katisambi. Kapo ghosti kapite watu welela. Chikondi tatu kayanga tichiza lelela. Kama like a center nulimu disguise. Nikalibo pola la nipeleke tumbale. Zinga kujande zina izi mibabe. Kufani kwa kuchose la fubi maubam sem sem. Na behind unazuja bam bam. Mufani katidindo waziwe you are taken. Zina root ni maponta romu
bwene 7. I can't think straight anymore. You got me all in your spell. I can't hide it anymore. Yeah. Baby nifuna weo.
Nifuna weo.
Chipanda ni junta na fanta. Nisa kuname na boza ni riepo na batia. Haingani na iwengana menyamo ganja. Tika nkalaba wili tishi mikapari banja. Aka tika tee ati nikadodono. Kapunzi sabad mwene batela sojo. Nivamo no vile kavonse vauru. Delo na iwe ulipepo na ivivi mamudi. Ulenga nizidai vila muma love beati. Ngani na weo ni mamba complete. Wavena wachite get out is in viti. Tisaina na gym luwe physically fit. Ma drill up the moon kulemba pozina yako. Tichaika Malaysia na wena flight yako. Mwina wevi unga mvelele mvela hook root.
I can't think straight anymore. You got me all in your spell. I can't hide it anymore. Yeah. Baby nifuna we.